studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare sappo e jeli lewru janvier hitane 2020 jena yemde soki do studio tamani mi de tawa les maisons de la presse do pomo ko do jottinono do kabaruji do yumor way galo konko no derte do mamadi keita wonto onki jandirto on kompetitif wiide wattu jono murtere ko musse ngabe puddile leedi meden di hende fundee do murtere hani timmude idum wembe malin koobe heewbe ka musse ngabe kolitiit so ni himmeji muuden ko tinaka hortat natata e kalaasiji di no yidirano so bami fa kettangal hetta matiliki yimbel wombe le kere duuji di ko heewi mabbe fu waran natale ngalluje de jawyalo no kaani hebirde gal musa aji muuden fa papo galleji muuden le kere duuji di wattu jono studio tamani yehi yotto yiki donson kobe arandebe wonnobe le leedi ndi hodo fu wonno golle mabbe hodo fu wonno darnde donsanke no leedi ndi wodi on garam famtaade dum e journal ngal di wonno sembe kabaruji di min jogini on do betande di bismillah modon e herade hodo fu hani wadede yalla ndedo murtere janginobe le leedi meden di ana timma idum habbi hore malin kobe heewbe nyalawma hande o dum e tawede fu kambe musse ngabe kaybe kollitiwide so ni himmeji mabbe di kuntenaka hortan be birfiti takole kalaasiji di honno yidirano de on do wotto fu saraabe jangobe kolliti metti muden ngadi noddango fode musse ngabe kanye e lamo tino pamra fa kebe famtade kedden Usman Diko
fuɗɗitingo golleji amen ana haɓɓodi e tottugol dartamoyeji amen ɗi yo ɗi haalaji woni ko syndicat ciññiɗi ñande sappo e jeego lewru octobre hitan 2016 nde jaabi saabe le hollitinde ɓantan jande ko warata e wi jannginoɓe noon gouvernement wala anniya daranade tiiɗala jande Adama Famba keƴaɗa haala collectif jannginoɓe ciññiɓe ñande sappo e jeey lewru octobre 2016 nde wonko sefikeɗo ɗen mo
oɗon andi gollirɗe keddiɗe ɗe ɗe fuu ɗe keeɓi ko wiyete statut général ɓe keeɓingol ɓeydagol noddal amen janvier 2019 ngal ɓe gaɗan ko ɓe mbawi fuuf fa yettade 2021 ka so wartiɗo jannginoɓe ɗo tan ɓe mbiyan kalisi wala ana wawi hono école ngaji ɗi ngalan nafa e guita saraɓeɓe saabi ɓe mbiyan kaliso ana heewiri jannginoɓe
wadde saraɓe sukaɓe jangoɓe noon holliti minse muɗum wayde kawral hakkude jannginoɓe e gouvernement o holliti ɗu kabaru mo sukaɓe jangoɓe gondi hannden ko dardi jannginoɓe keeɓa hakkillo jurmo juka maydi Sisoko gonɗo e walde saraɓe sukaɓe l'école wonko sefi keɗo ɗen mo
mihannan on hunde hootere jannginoɓe ɓe anndunomi arande ɓe abbada gaɗɗirtani murtere ɓe ƴeewanta fon tiiɗallaji gonɗi caggal ɗi wakkati fuu mi hannaɓe ɓe kakkilla ko ɓe gatta ko tiiɗallaji ɗi garoji caggal ɗi wona ɓe yimɓe yettoto banngal partiji ɗi na laamunkoɓe meɗen ɓe fa yettade ministre en ɗum cukalo pammaroy e ley deeɗe ɗe jottoto ɗon eɓe kani wattande ɗum hakkille sannen sa aɗa yiɗi reenude neɗɗo nanngaɗo a waɗan ko mbawɗa fuu fati a waɗi joomum e tiiɗal
addanere ƴaɓɓinde nde walde la voix de la commune 5 waɗi no maajere dartude fuɗɗitingol janndeji le jannginirɗe laamuɗe nde holliti du jannginirɗe laamuɗe ana keddi e uddade nde golladeji hoore munɗuɗe gondi e janngude
le on ɗo wattu fuu to gawoto caggal koɓe bamo koɓe gaɗɗi maajere muɗen nde keñe wiyama gawoto sukaɓe ɓe jalti ɓe jeehi fa to gouverneur o gollatto wattu joni ɓe mbiɓe kaaja jannde nde fuɗɗite le oɗo nokku micciteɗe wiide kamɓe jannginoɓe wonɓe to gawotoɓe puɗɗi toon murtere mabɓe ila hecci keñen ɓe mbi laamu o sina tinno hono hani hani tabirade ɗum woni talkur koɓe ciññini hakkude mabɓe kamɓe laamu o le sappo e jetti lewru octobre hitande 2019 fa keɓon kabaruji amen fuu do whatsapp gaɗe oɗo numéro enregistré to moɗon to tan ɗum woni 76 62 88 51 no noddimi do oɗo numéro wiyamo maire maire 37 321. Batu nokku no dirteɗo poli leydi France G5 Sahel hollitami wiyede ɗatti nayyi kañi en ceka toon wattu jono le ɗiɗo ɗatti nayyi ƴewde yallah hono soldat en francin koɓe ko yaa temeɗiɗo e nogoyom kani ɓeydirede ɓe barkane ɓe kasen ɗum ɓamama toon le on ɗo wattu fuu sukaɓe jokkol wonɓe le rumde afrique leydi ele kedduɗo hirnangue ɗe ɓen du gaɗi batu muɗe nokku no dirteɗo poli leydi Burkina Faso to faɓe kolla metti mabɓe hono soldat en iwroɓe le caggal leyɗi ele ɗen gori le lefol sahel ngel fo e manggal mudo fa keben famtade kedden Mamadou Sama Seku
bangal habo terusiyagal dental kabitibe gubal jiseng sahel e kanye barkan hunchante hore yalla butude sanne gidali gubbe terusi en e sembinde no fewiri haybol keridi be memi dun hala sembingol bawde kabitibe en leful leede de e do faba union européenne union africaine e kanye cdao so bangal burfuf leedu malindi hultama wiide faba jingadete yalla kejaabe lamu na birfito der tateji leedi ni fuf be memi dun hala yirewere kanankobe leede de ngadi noddango fewde papotobe kedda adarundu tabadi adiji di bami e lelewru décembre 2018 e le kawrutal papotobe to nokshotum den no kawrutal dental leede jiseng sahel le kanye leedi france sartama lelewru juin 2020 to nokshotum micitine wiide e wattumo kambe kanankobe leede jiseng sahel e president macron na kulita anyaaji mabbe bangal heddago leedi france le sahel ngel sukabe lolirbe activiste en runde afrique be leede mali burkina faso niger cote d'ivoire e tchad ngadi kawrutal le europe nokku gondo le leedi burkina yalla holitinde mette mabbe fewde e kabatibe kede arnaru gonde der sahel ngel
so bami fakettal timi hobe kanye iwata le kireduji di sonata le galluje de jaw yalla no kan hebirte ko nayiri bangal gal musaddaji muden do pomoko do ebe kewi do sanne nyalawmo hande wobban bamire temede ju wobbe don bamire temede jago hakkun mabbe du e tayir fu be mbi jogi tidallaji mawdi Ousmane Diko
Watu sizer bete ngonden anaburi chapat njeyon warba dartu gole deribe e rompoen manyambugu o. Emin donti jimbe warabe fa pamepe gole nyaloma. Pepe ngala gole tentili do yo gole jud etam endartete hono adugol kake na gole jigo I yala ewe kepa non biforo le gure mape watu ndungu pepa bodu sara mape le gole ji demal. Burama buare o gole o watu sahatan honko sefi keredemo.
Min manevru en min angata si gole lalfu ka won beton e gollinan min so min tidike be dokata min
fe Ousmane Traoré no horeju gollirde sanche goto non o wari darade banga gollobe le mobile Mercedes o woni o mo yidi manevre didom fa ngara gollanamo kedo dem mo
Je vois qu'ils sont
très Mi yi habbe tampube be golla sannen mi e horan wakkati ji mi do beydana be e joddi mabbe fami walla be huyan e jabata be na kani famude dum yimbe gollonobe konye mudum en taw so a e hore ma a fonctionnaire so lewru mayi a yobaka mudum wadetini ada hani mi jade dum kambe dum be yimbe be be kaja joddindi fa be ngurda be kota e gelle
mabbe
farde dabar hebenede o do kabar non yo tampereji be do golla be gondi sabe wajib e munyam e be gikkani du hono gongarantebe
don sonkobe arandeni le leedi malindi yudo yimbele tidube dum woni yimbele haybaabe sanne holitinde wiide du yobe haybobe ko nayiri bangal hawaluji kany e denagu jamarende wattu jono dum waylitigina hodo fu woni inde don sanke hodo fu woni imade don sanke be do yimbele borntobe de do kadle ko be kali kayi be bi yo yimbele chawbe ande du fa kebe famtade fa de kedden Ousmane Diko
fedde do sen ko be nan yo do fedde finatawa jogi de jam siriji fawarde e tawade ele komen kollita tugorde mun non tentilide an baawi andanede heedi de do fedde bangal bamtare de yere e andande ledde meden palebe docteur fode moussa sidibe o jangino lugoto da ande du don sen ko du on ko sefi kerdam mo
on confond
ko buri hawde ko yimbe na marondira halfere douso kany e joho walande tawe douso o gaddo jande ko lato sababu kanko e joho ladde o e gadda douso gollal mu arandewal rende ne annasara en garnonde douson ko ben jalti so deni
pour protéger leur village
fay goto natta e fedde de se tawi e kintinaka kanon mon kala ana wawi nattude mayre docteur fode moussa sidibe holliti douson kaku ana wawi latade janginirde le ngurdam fu do ekitetada fotiade rewde saria teddinde sariaji tongidi e hawal keldemma
la confrérie
douso en woni walde wotere jabore yimbe fuf de hillaka latra alislamé na awan de hillaka dun ko gonda na to duwata tawede e mayre ana yafi a jaban sariyaji do son kobe itan so taweda nenno fulbe ana hen bambaraabe senofobe kany e haabe fu ana de walde be be jokki sariyaji gondi hen di be be jogi mopoma
ɓornaaki don songe noon ana maandi ni e imaaɗe noon tawaaɗo nde ɗo fedde honnike fa sanne pene torraaji fawarde e wayde sariya. E wi oɗo paamɗo anndal banngal neɗɗaaku noon holliti wonki aɗa teddi fa sanne ki waawa ittede so tawi wona sababu ganiiɗo keɗɗen mo
sûrement tenu
ɓornuga oɗon jiha fulle yogaaje ana hen ngaddiraaɗe ndeenaaku aan ɗen moodi baaɓe annduɓe ko nafata moƴƴi ndeenooje kan so miɗo e ley majjum kello wongo hen gon ana nanndita e leydi kaa ɗuɗum nanndita ɗum e haako yorko sabi joho ladde to amen to yaata sona haako
e miccintinde on nden ɗo ndeɗo fedde don sonkoɓe hannden ɗo hay faama ko wona goonga saatuji yaati ka laataade sababu war hooreeji mawɗi e torrangaaji ley wuddu leydi men ɗum e wonde noon hoore muɗum penni ɗiɗo haalaaji.
Studio Tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sikirab Diallo ɗum le réseau ngaji meɗen ɗi wattu joni o wattu nangiri en juuɗe nokku noon dirteɗo yam foyle ley laamu sigaw so yimɓele hominiɓe kabaru damaji wonɓe tomɓe ɓe gondi e famminede hono sariyaji ko tonggui e damaji nde oɗo nokku e gardanɗo bana mboɗo ko yata sukaɓe temedero e capanɗen jettomɓe gala hitande fa yettoyo lebbi jeenayyi kañum en gondi e faabire toon wattu joni eɓe gondi e fesede fa ɓeyalon ɓe kani sakira toon ñaw cewɗe e ñaw duyoje kañum e ñaw boyidama suudu dogotorono wondu toon ɗum kañum waɗi oɗo gollede sikirab ɗo kattere beete hannde dow kabaruji meɗen ɗimin jooti on sanne heɗade heeƴuji jamen fa nde fat jeefe no konno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu.